Feelings move ya.
I go by the name Jamide. Power.
Ne murata wakwa murato yo. Gwende ni mugande kurethe yothe niwe mumenye. Todo thiare wake na muthigi. Shesha to mire ni makoke. Murato yo, murato yo. Wakuire kiagia kwa kejecha neri anagekeno. Murato yo, murato yo. Wakuire kiagia kwa kejecha neri anagekeno.
Akanitoa huko
pige mia na dacha.
You see this man, this friend of mine. Nilihukumiwa kifo akanitoa huko
pige mia na dacha.
Yeye ndio kiongozi wangu. Hey, sitakosa kitu, sitaomba mtu. Oh la la la, you see this man, he took the key from the devil. To watch and put me on another level. Now, me cannot be defeated by the devil. Who see me on the evil, me get power over evil. To him, I'm not a stranger, Jesus knows me by me name. Ever since I met him, things have never been the same. John 15, I'm not a slave, he calls me friend. Dini zangu alilipa msalabani.
Ame onoa stress, ame nipara moyoni. Mimi nafurahia uwepo wake. Ame nita mwana wake. Akanipigania huyu rafiki murato wako we. Murato yo, murato yo. Wakuwile kiagia kwa kejeja neria nagekeno. Murato yo, murato yo. Wakuwile kiagia kwa kejeja neria nagekeno.
Akanitoa huko
pige mia na dacha.
You see this man, this friend of mine. Nilihukumiwa kifo akanitoa huko
pige mia na dacha.
Here is this friend of mine.
Ni Yesu.
Jina tena
ni Yesu.